obulamu bwange bana balala sitaga newe bakukumane bogere binji nakuzula mwechama change tebayinza kuchindisa bigite tiwange wangala sebo oh mama olamula bulungi obulamu bwange bana balala sitaga newe bakukumane bogere binji Nakusula mwechama change tebayinza kuchindisa Jadika nkugulile teryayinza kukundisa Obasajja balala bantama Belaga elabeisa Ompese chitiwe yojipita Obulamu bwange bana balala sitaga newe bakukumane bogere binji nakuzula mwechama change tebayinza kuchindisa bigite tiwange wangala sebo oh mama olamula bulungi obulamu bwange bana balala sitaga newe bakukumane bogere binji Chama changi, tebayinza kuchindisa Oh mama Olamula bulungi obulamu bwange. Bana balala setaga, ne weba kukuma ne bogere bingi. Nakusula mu kyama kyange, tebayinza kukindesa. Bigitte ti wange wangala ssebo. Oh mama, olamula bulungi obulamu bwange.